www.burapray.com.
Ani mimi mdogo sajenti,
wewe ndo ni kiwango.
Uo kipa uos, ukiota unuki. Kwanza kuna nani kupigia koyo yako minot. Minot yako sinot, atena na mamluki. Squeeze your joy sote, atena na peka bridge. Oh, tajiri, tajiri.
Unabaya,
wewe ndo jiri yako.
Thank you.